mpatho lelo ngiyathobeka ngingeke ngidli isikhathi abuninge ngisukuma nakho kubani bakithi ngiyabingelela ngingazikhohlwa nami ngiyalithokozela ithuba lokuthi ngime phambi kwenu ke ngiphawule nami uyintokozo kimi ukunibonani bahle kanje futhi nibumile ngezinkani elami lithi ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoku umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoku umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela ayiyekwe le nto Vakashile sengaze kunumele ukudla manje ngephutha umuntu afike nesulke selikhulukazi ukuzibhatha uvele ubona ukuthi nakubolo uvalelisile wathi ngeke asabuya yawushintsha-ke manje umthetho wokuvakasha awusuka lapho kini ungaphathi lutho ushiye ngisho isikhwama esingenakho sokuthenga uzohamba nakho ma usuhamba akusali lutho la esingakuboni imele senze shoki yatholakalento yoma vakashela nangoku umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoku umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela ayiyekwe le nto Ngaze nizwe kubuhlungu kabo ukuvala idatha ungakathandi suka sibona isimo uthi ezinye izinto ushaye ngathi awuyibona i-social media noma iyithanda inhliziyo ucalifornia yakho bakubeke emehlweni kuthi uyibambe ubani ofona ngalesi khathi uzokangithole kahle mawukade uphumileke mfethu kuzoke kumele uchaze kuthi uphumaphi ngalesi khathi ubuhamba nobani elami lithi ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoku umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoku umuntu wajwayela ngasamba ayiyekwe le nto yoma vakashela nangoku